waliwa abalwani zibe nkozesa yenkole yokuteekera teekera amaka yakazibwa keri ya family planning abavudde ne basaba gavumenti okusala amagezi agateeka ssente mu nkola ez'okuteekera teekera amaka okusobozesa obuweereza ekika kino okusigala nga buli ku mulamu akiddiridde enkola zino okutandika okuddirira n'okusereba oluvannyuma n'ensimbi ezaali zivujjirirwa okuva mu bagabirisibwa obuyambi okusalika nga ne mumalwaliro agamu zijjiddwawo bantu bagamba nti wadde nga obujjumbize bw'enkola ez'okuteekerateekera amaka zibadde zirinnye okuva ku bitundu 37 n'obutundutundu 6/10 bwe gwali mu mwaka gwa 2020 okudda ku bitundu 41 n'obutundutundu 2/10 omwaka gwa 2024 bwe gwagwerako omuwendo guno gutandise okuddirira olw'obutabaawo nsimbi ezibuteekebwamu akulira bannakyewa aba Action for Health Uganda Sala Nakintu wano wasinzidde n'asaba n'enkola enkadde gye baayitangamu ey'okusondanga ensimbi nga bannakyewa ziyambeko mu mbeera eno eddibwemu okusobola okutaakiriza ku mbeera.
I want to really reactivate the SPBank quarterly engagement dialogue and see, does this continue quarterly or we push it to monthly or biannual. But we want to reactivate this space because it did so much in the past and we want it to do so much in the future. We are glad that we are convened and hosted by the Planning Authority, National Planning Authority, and our plans are likely, most likely, to go forward. We want to chart a common agenda for the promotion of family planning results in the face of dwindling donor funds.
Abadde yogerera mu nsinkano ebadde mu Kampala nga Action for Health Uganda bangi ebyavudde mu kunoonyereza kwe bakoze mu disitulikiti ebbiri okuli Mityana ne Kassanda nga kuzuula envujjirira y'enkola ez'okuteekerateekera amaka mu bitundu ebyo nga bwe ziyimiridde yekuliramu okunoonyereza kuno Koneria Simwe w'asinzidde n'ategeeza nga mu myaka egy'ebyensimbi gye banoonyerezaako gwa 2023 ne 2024 ssaako ne 2024 2025 kyazuuse nga ensimbi zaayongera okusalika era nga weetaagisawo ekyamangu okuba nga kikolebwa.
We saw that the biggest contribution was coming in from UNFPA, which contributed about 69.6 billion in 2023-24, and then UNICEF that put in about 22 billion. The others included CEDA, and then the Korean government, and then WHO and the Embassy of Ireland. The commodities, our biggest procurements were also coming in from UNFPA and USAID that were putting in over $6 million in each of the different financial years. But we saw that from financial 22-23, this amount reduced from $6.3 million to about $4.5 million.